Kitunge moyoni na machungu machungu sijetenda dhambi ila chozi la mnyonge malipo ni kwa Mungu bora nyamekambi kama subira ina mwisho wake mana asali umeimaliza mzinga Ukanifanya taira Suluisho nimeona kwako hamna Moyo wangu siwa mninga Najitoa Tunagombana kwa vitu vidogo Kosa si kosa unageuka mogo Unadogo wewe Unipendi unangonga kisogo Punda siendeti bila magongo Penda zogo wewe Kupenda tena
Staki
Nimekoma
Staki
Kukuona
Staki
Narudia tena
Staki
Kukuona
Staki
Nimekoma
Staki
Bora nihesabu kwa penzi nimepata
Hasara
Oh hasara
Hasara Hasara
Hasara ro, penzi mekwenda zake
Hasara,
hasara ni
Hasara,
hasara ni
Hasara, hasara
Kina chama jimatitu Kanacha bila boya jifie Kosa langu nini Mchana na wana kausiku Na chacha nye maumivu miasikie Yasi wakuteni Na kama albadiri Ya mbaya na umeni umbua Umeni athiri Umeni acha mnyama na nguo Umeni vua Upenda tena
Staki
Nimekoma
Staki
Kukuona Ya tena
Staki
Kukuona
Staki
Nimekoma
Staki
Hey Bora nyesabu tu kama nimepata
Hasara
Oh hasara
Hasara
Hii hasara
Hasara Hasara
Hasara ro Penzi mekwenda zake
Hasara
Hasara ni
Hasara
Hasara ni
Hasara
Come mix slicer